ingoma, ingoma enkulu ivela kuwe wengwezi. Ingoma, ingoma enkulu ivela kuwe wengwezi. Ndizoqhubeka ndiveze, 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 ndiveze kaloku, ndiveze, 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 ndiveze kaloku. Andilovila kaloku, andingozolalaphi, ndingumashiya mahle ndibentle zombini. Ndiveze, 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 ndiveze kaloku, ndiveze, 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 ndiveze kaloku. Andiboni nzuzo, andiboni konwaba, andiboni ntsebenzo, kodwa ibunzi lam lithe ngqo.
Divers, divers, divers.